Olukiiko olukulembera ekibuga ekya Arua luliko ziyafeesi ezitali zimu gattako n'ebizimbe ebyo erwagadde oludda olwo oluvannyuma lwa bannannyini ebizimbe bino okukandaalira mu kusasula omusolo ogubabangibwa. Kati embeera eno yazze ebyaggweredde ng'abakozi mu ziyafeesi ezimu gattako n'abapangisa basanze akaseera akazibu okubanga bayingira mu bizimbe ebyo ne kirekawo okweraliikira gattako n'emirimu okubanga gitaataganyizibwa mu kibuga ekyo. Muteeka erya gavumenti waliwo omusolo ogulina okubanga guggibwa ku bizimbe ebimu naddala ebyo bananyini ebyo nga babifunamu ensimbi ngamanga amasomero amaduuka agapangisibwa bizimbe ebisulwamu ebimu ebyennyumba ezabapangisa kw'oteeka ne ziwooteeri. Kati ab'obuyinza mu kibuga Arua bagamba nti okuteekesa mu nkola amateeka gano naye ekiragiro kino na byonna byonna ebyaddiridde kidiridde okubanga abantu bano bazze bajjukiza abantu abo bananyini ebizimbe ebyo okubanga basasula omusolo ogubabangibwa kyokka ne beefuula nampulira zibi. Kati okusinziira ku Assistant Deputy Town Clerk ow'ekibuga ekya Arua Emmanuel Angudubo avuddeyo n'agamba nti abantu abo abaakoseddwa baali baalabulwa dda nti babeere nga basasula ensimbi ezo ezibabangibwa ez'omusolo kyokka ne bafuuka kyesirikidde muzigo mu ttimpa.
We have been issuing demand notes to property owners reminding them that their property tax is due for payment and some of the property owners were able to willingly come to our offices and also move to the bank so that they are able to pay their property tax on time without being inconvenienced.
Ekimu ku bizimbe ebikoseddwa kyekyo ekya West Nile Women Association yonna nga kiriko abapangisa ab'enjawulo abapangisa bano nga balina ebitongole ebibonakyewa biryeyo mu mukaaga mulambirira. Kati okusinziira ku Masse mu direkita w'ekitongole ekiyitibwa WEED agenzidde awo n'annyonnyola ekikwekweto kino kyagambye nti tekyabadde kya bwenkanya olw'ensonga nti abapangisa ekiseera ekyo we baakoleddwako obulumbaganyi obwo babasanze tebeetegese.
We are six tenants at this premises, but they only locked two doors for Wade and Mempro. So my concern was, why are they unfair? This is the same landlord, the same premises. Why are they only locking two doors and leaving the four? So because she did not give me her contact, I proceeded to town clerk's office to understand how enforcement is done.
Kati ate okusinziira ku Susan Adiru ono nno oyo avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu y'ekizimbe ekiyitibwa Wena asinzidde awo n'agamba nti ebyo n'ebyogerwa ab'obuyinza nga bagamba nti baabawa baabalabulanga obudde bukyali byonna byappa kubanga nti bo tebaluubirangako n'olunaku n'olumu okubanga bamenya amateeka era nti baludde nga bagondera ab'obuyinza. Kati beebuuza ekyanaawudde ab'obuyinza awo bafubutuke gye baafubutuse batuuke n'okugalirayo abapangisa.
Every year we have been receiving demand notice for paying tax. For this year we have not received the demand notice. We have been waiting for them. Unfortunately the guys came and started locking the doors. When we asked them why they did not give us the demand notice, they said they sent the message through email, which we don't have. So all the doors are locked except the door of feeder and the church. So the tenants are now out, they are not working. We are trying to go back to their office.
Kwe kuvaayo ne bongera okukigumiza nga waliwo abamu ku bannannyini ebizimbe abaludde nga tebasasula musolo ogwo gulina okubanga gusasula ogwa property rates nga bagamba nti okuvaayo mu mwaka ogwa 2022 ab'obuyinza omusolo guno bagukonga luso akati bagambye nti kyo kye kimu ku ebyo ebyabaviiriddeko okubanga baggalawo ebizimbe eby'abantu ab'ettuluba eryo.